This shit is crazy, man.
Nini tena unachotaka? Wesi unapendi we wangu wa nini? Ushasema mwanzo kwamba umtaki tena. Sasa wa nini wangu we? Nenda bwana.
Wesi unaniona player boy tena shababi sana. Simchukui ni na demu.
Chabure, sio unapima ukataka hili na lile, ninyi watu watu wazima usiwe kamjenda shule. Mina wangu wena wako bas, huyu na yule. Sio unataka wa mazako tukaja kuwana bure. Hama shaka ya swe yangu ya swe yako wala yule. Tumshukuru Mungu pumzi ya tutoe ushuru. Tuende sawa bas, ili wote tuwe huru. Sikie time ya kuogopa kukimbia na kakunguru. Wala time ya kugombana kupatana nye kuduru. Mabov, my dirty dance, those Alakiba, Malo, huh?